Hi guys! Happy new month!
Oh yeah, it's May,
yeah,
chapter 5 of 12.
Oh, where?
chapter 5.
For some reason, my feels different. I think because I'm talking mwaka wanze, it means mine and mwanzo tunayikuta kamba Monday inaanguka the first day. So this is like, come on, just spend a little bit of money, and then the Monday comes. Mana, as of today, this is 6th of May.
May iko faster.
Very fast.
Guys, happy new month.
Happy new month. Thank you. Happy new month to you.
Thank you.
How has it been so far?
It has been wonderful. Napia, Nikki, and Leah was like, wow, the year is really moving.
Yeah.
So this is me. I tend to have this habit of overthinking. So now I want to channel my overthinking into positivity.
Okay.
I don't want to drop the overthinking part.
Okay.
But I just want to channel it into positive, like into working for me.
Okay.
Yeah. So that kind of overthink, one of the things is like, oh my God. So anyways, I'm glad that it's May and so one of the things, okay, let me say this and then we also go through your time.
Okay.
So I remember there was an episode to check or record and then school tuko tunaongelea kitu gani lakini tukaongelea kwamba like it wasn't, the episode was not about relationships. Nikasema kuongea ika pop up ile issue ya relationship na nini yani iko, and then nikaa nimeongelea sawa kwamba like me not being able to like welcoming people.
Yeah.
And then ukaniambia you said something ambayo imekuwa kiring on my mind tangu hicho kipindi kwamba maybe I am scared of who I will be with a person. So I either intentionally or like maybe consciously or subconsciously, I was working on that.
Yeah.
I'm like paying attention to that and then I'm like, this is actually true. So I thank God kwamba I have yani kwamba like I have kuna this thing nimegundua like it's okay for me to get attached to somebody and see who I will be, and then if it's not working for me, I'll learn something. And if it's gonna work, that's okay. So I'm just somewhere there, and I wonder, like, I'm overthinking, and then I'm like, no, come back to the ground, just stop swimming in the air, come back to the ground. So, what I want to say is, kama kuna mtu kama mimi out there, we haven't studied our topic for today, like, you know, kama mtu kama mimi out there, Gigi said something, it was a while ago, like, in the same year, kwamba. Kitu ambacho kinanifanya like maybe nashindwa ku open up to somebody or maybe letting somebody get to know me and me get to know him ni kwa sababu ya moja mbili tatu. So I started working on that and I'm doing actually much better. So I'm so glad. So how is it?
That's very nice. Before we come to my side and kind of talk some kwamba mfano kama hivyo like unaona it's May kwani kama like you feel like kwamba you are a little bit behind ukilinganisha vitu ambavyo ulikuwa umeplan. Mimi natamani tuweze sio kwamba tuache kufuatilia what we have planned kuanzia mwaka ulivyokuwa unaisha na ulivyokuwa unaanza, but kuna vitu ambavyo unakuta havikuwa kwenye plans ile per se, lakini ni vinatokea in maisha na kuendelea kwenda, tuendelee kubi notice na kubi acknowledge na kuendelea kujipongeza kwa sababu tumefanya. Mfano, sidhani kama wakati mwaka unaanza kwa sema I'll search myself and see kama I'm the one, 1, 2, 3, but it happened in between. Na sio kichepesi, ni sio kitu ambacho umeamka tu asubuhi ukajikuta you are working on it or kama you are overcoming it and everything. Kwa ni kitu ambacho pia kimeo kikiconsume, kikitake a little bit of you, lakini pia imetokea kwa sababu you have been intentional about it. Kwa as much as we're like we're beating ourselves up, I'm like, it's May, I could have been served this much, ningekuwa nimeweza kuandika sijui article nilisema could have been traveled by now and all that, ningekuwa nime lose this amount of kilograms, ningekuwa sijui I'm working out, I don't know, 7 times, 3 times a week and all that. sio kwamba tusifanye tulivyokuwa dunia tunafanya, lakini pia tuweze ku acknowledge vitu ambavyo tumeendelea tukifanya in the process of life and lifing.
Yeah,
kwa sababu mwisho wa siku we plan for things without even knowing mambo yataturn out how.
Yeah.
Kwa hiyo kama we be ourselves so much wakati pia kuna vitu ambavyo vimekuwa vikiendelea in the process of how life has been.
Yeah, thank you for that. Thank you.
Yeah. May for me has been maying. Sina mengi. Yeah, sina mengi. Sina mengi, but yeah, imekuja it's just stretching. Like stretching. Yeah. Yeah. Kama kulikuwa na overnight event at church. Hey. But God is good.
Amen.
God
Amen.
Is good. So it has been stretching and everything, but here we are and we are grateful. Anyways, my name is Gift. You can just call me Gigi.
My name is Benda Leifert. You can call me Benda Beba Leifert. And before we move to May's theme, I want to get you into this imagination kwa sababu ratiba zako zikikaa vizuri. I am thinking.
Ratiba zako you mean za kwangu?
Za kwako wewe.
Okay.
Za Gigi zikikaa vizuri. I am thinking of taking her to Dodo Apartments for a break. Ziko Dodoma. It's a very beautiful place. Zapatikanika Dodoma. Like, see, May has been stretching and everything.
Yeah.
By the way, we have an interview on one of the TVs in Dodoma. So when we go to Dodoma, tafika Dodo Apartments. Dodo Apartments, guys, want me to sponsor this whole month as a Kia podcast.
Guys,
so you're going to hear more about Dodo Apartments.
Guys, we mean we have been sponsored.
We have been sponsored.
We have been sponsored for the whole month of May.
Yes,
like,
we've been sponsored.
Yeah.
My Dodo Apartments.
Yeah, I feel like I need to say more so that I myself believe it. Yeah,
no,
like, guys,
sponsored.
We have been sponsored.
Dodo Apartments as secure podcast.
Yes.
Guys, we are so grateful for that.
Yeah.
This is huge.
This is very huge. Thank you very much, Dodo Accommodation. Yeah, Dodo Apartments, Dodoma.
Yes.
They are available in Dodoma kati wakati tumesema tokea mwanzo. Ni sehemu ambayo iko fully furnished.
Yes.
Ukienda unaingia wewe na mali zako tu, nguo zako tu. Kuna sitting room, there's a kitchen and bedrooms and everything is amazing.
Yeah,
hapo, it's not out of town, guys. Karibu na mjini, karibu na Udom, pia sio mbali kutoka hapo. Na one among the things ambapo wanatembea navyo ni kwamba a home is not just a place, it's a feeling. So as much as you will be away from home, you will be having that feeling, a homey feeling. So where else would you be while in Dodoma?
I wonder too. We should, actually when we're going for that interview, to Tafikia Dodo Apartment.
Yeah.
And then, I'm so excited. And more importantly, ukiwa check Dodo Apartment, you just tell them kwamba, nimewasikia kutoka Secure Podcast.
Yep.
And I want to make my booking.
Mm-hmm.
You book your stay over there and you get the best services ever. You can check out the Airbnb. They have got very positive reviews.
Yeah.
And on Instagram, on a particular kama Dodo Apartment.
Yeah.
So, yeah.
For Sidia Airbnb, it's an app.
Yeah,
it's an application where you can check them out.
Mm-hmm.
You can go through the reviews, one at a bar, my kukapa, their experience and all that. Yeah, lakini pia wako wanapatikana Instagram kama Dodo Apartments Dodoma. Unaweza ukacheck up na contact and everything.
Yes.
Yeah.
Wow. We are back in Dar es Salaam from Dodo Apartments. So
I'm not ready for that.
No, we are actually back to you, Mademoiselle.
Me
for
again.
The month. I mean for the theme of the month.
Oh yeah. So guys, it's May. And
I'm excited actually.
April to kwa tunatembea reflection. Like we were reflecting na kila kitu. Na April pia mwishoni imekuja na a number of things. I'm also feeling quite a little bit draining and all that. Kusabi ya hali ya hewa. Na mambo kama hayo. Ambo pia kuna watu until now they're still going through a lot of things. Kusabi ya hali ya hewa. So the theme yetu ya mwezi huu ni grace.
Yay!
Yeah, so we are working with grace. Kwamba we tunataka ku acknowledge the grace of God in our lives. Kwamba mpaka tuko hapa sio kwa nguvu zetu, jitihada zetu, akili zetu, our plans and everything, as much as inawezekana tulikuwa na imani kwamba tutaona mwezi wa tano, lakini it's just by the grace of God that we are here. Lakini with everything that has been happening, with everything that has happened, kuna watu wamepoteza maisha, kuna watu wamepoteza ndugu, wamepoteza mali, vitu vimeharibika, kuna watu until now hawana sehemu maalum za kukaa, like comfortable places, kwa sababu ya mafuriko, mvua and all that. Coming to think of all that, the only thing that I will come up with is just, it's just by grace. It's just by grace. Lakini pia mita mbubu unakuta vina drain emotionally at times, sinza vika vina drain in so many different ways. Kuna mtu ambaye hajapata direct tuseme physical effects, lakini amekuwa emotionally drained, like hearing the news every now and then. Kwa muda mwingine you beat up yourself up kama like, kuna watu wana pakula, like they have a place to stay, have a place to sleep, kwa ni a lot of things going on. Kwa is as much as tutakuwa tuna endelea ku survive na kuishi na kufanya kila kitu, kumbuke kwamba God's grace is still available and available for us, lakini pia tuweze ku extend grace on us, on ourselves, na kuweza ku extend grace on other people. So pia I liked what, how you started na kushare na sisi how you have been, you know, growing, evolving, finding out about yourself and being intentional about all that, and it goes along with extending grace on yourself.
Amen.
Yeah. Thank so the so theme great. Of this month is grace.
Grace. Yep. Thank you very much, and I'm receiving, and I'm gonna walk in that grace.
Amen.
So I urge you, Sikia Podcast Tribe, walk in that grace.
Amen.
As I'm going to this episode, unakuja ku release and again maybe next year, still walk with that same anointing.
Amen.
Grace.
Amen.
Amen. So what do we have today?
Today we have been stretched.
Yeah, it's
and
stretching.
We,
thank God we have the grace.
Yeah, we thank God for the grace.
Yeah.
Today we are talking about growth.
Okay.
Yeah, like
growth.
Now not today to call to na the G anointing.
Oh yeah, grace, growth.
Yeah, we have the G anointing.
Yeah. Yeah.
Yeah. So when you scare growth, what comes into your mind?
If you scare growth. Maybe now see. What comes onto my mind, cha kwanza kabisa.
Sorry ni kuingilie. Mi napata ile na niliu. Kuwa weaone, kukua so magorofa. Nini, kukua so kuna magorofa, kukua so kuna magorofa.
Mimi nikisikia growth. Sasa, yani nikisikia growth, yani naona tutu uzima. Ile kwa haraka haraka. So nikisikia growth kwa haraka haraka, naona tuzima. Ambapo sasa tuzima, before nikuwa naona kama like it's all about the age, kama miaka inazidi kuongezeka, like Mungu anakuwa mtu mzima. But then later nikaja kujifunza kwamba tuzima it's all about age. Tutakaa na miaka mingi na asiye hata na huo tuzima pande kwa wewe.
Hivi
anyways, inaweza kutoka kwa topic hiyo, but mimi kwa kiasi growth, yani naona hivyo, utuzima naona majukumu, naona sijui nini. Anyways, yani ni kwani still growth, it's not something that would, at first it was not something that would attract me anything. Yani kwa sio kitu kile kinachoniti, yani ni growth, neno growth ilikuwa inakuja kwangu na feeling kama neno discipline. Unajua ni discipline, yani I didn't quite, yani like
you still have issue with that.
I still have issues with it. Though I know I can't escape it. So same thing as growth. Growth. So now growth, say I don't have issues with growth.
I'm glad.
Me too. We're going to run. I don't have issues with growth, but rather I love growth. Sema mchakato wa growth. So that's the other thing I'm about to say. Because I'm about to say, I mean, I'm going to I've gotten growth in a certain area. Let's say, maybe I have growth in how I'm thinking right now when a certain topic. Lakini sasa ile mchakato mpaka kufikia
that level.
Hapo ndo nakuna nini. Kwa hiyo hivyo.
Mimi niko tofauti kidogo. Hapo nyuma nilikuwa na scare growth, ilikuwa inani excite. Kwa sababu ni kwa kwangu mimi growth ilikuwa ina sound freedom.
Okay.
Yeah, like nakuwa mtu mzima, sitaki sana kujielezea, sitaki sana kuomba ruhusa, I make my own decisions. Kwa nikuwa na hisi growth is all about that. It's all about being free, breaking out of the shell. Like, guys, I'm out. And nobody asked me where you were. Guys, I'm out. Guys, I won't be coming back. Like, so that's what I thought growth was all about.
I want to believe that it's still that, my love. Tell us.
And then growth happened. Mm-hmm. Growth is still happening.
And
here I am. I'm like, thank you, Lord, for the freedom. But somebody through that freedom, nimechagua, come, I want to be a better person.
Mm-hmm.
Yeah.
Okay.
Now, that becoming of being better, the process, as you have said, the process is very uncomfortable. And then you hear somebody very courageous, very confident, and anakwambia kwamba, there is no growth kama you are comfortable. Yeah, there is no success kama you are comfortable. And I'm like, I want to be comfortable. Like, I love comfort. And still, I want to be successful and I want to grow. So I'm like, okay, so what is this all about? Yeah, so now, kitu ambacho ninachoya kilini ni kwamba, growth goes hand in hand with change.
Oh yes, very true. Very true.
I feel like they are inseparable. Like you can't separate growth and change.
Yeah.
And they are inevitable.
They are actually adding to that point. I once had this growth is change. However, change is not necessarily growth.
Yeah.
Growth goes hand in hand with change. Ni kama ambapo maji ni lazima ni H2O. Unataka H peke yake au peke yake kusema it's water. So growth na change hivyo hivyo. Yeah. And change is not easy.
It's not easy. Yeah, it's not easy. Like, why? It's not easy.
I was listening to John Maxwell. He was saying that the best time to make changes is when you are young. Sasa akaongelea sio kwa age, not in terms of age.
Thank God.
I can't say not in terms of age, like in terms of habits. Because sometimes we are habitual human beings.
Okay.
But once you set a pattern, it's very hard to change. Like before you set that pattern, it means you are young in that area. You set the pattern. But before you set that pattern, you are young in that area.
Okay.
So the best thing to make changes ni when you are young. Yani as in before you set the pattern, ya kwamba, mimi nitako, yani kwamba like, kuna ile when you put a, kila siku unamka saa 4. Umelala saa 2 usiku unamka saa 4 asubuhi kila siku. Umelala, you sleep more than 8 hours. After some time it becomes a bit. Sasa moment ya ku make change ni kabla haijawa ipate. The best time to make changes is when you are young. Kwa hiyo the best time to consider growth is when we are young.
Okay.
Even in terms of age, when in terms of patterns, when in terms of habits or anything.
Okay.
Kwa sababu pale unakutata msuli hatujajenga bado. Kwenye hilo eneo ambalo unataka ku make the change ambayo inaweza kaleta growth. Yeah, so you were speaking of growth and change going hand in hand.
Yeah. Kwamba ni vitu ambavyo haviwezi then have ways to separate and ways to separate change and growth. Na hii ni kwa sababu gani? Mfano tuongele tu growth ya kawaida, like the physical growth na nini. Mtoto anapokuwa mwili unabadilika. Mwili unakuwa kitoto, ghafla unabadilika, unatoka kuwa mwili wa kitoto na kuanza mwili wa sasa, ule ndo wanaita nini, ndo ile kipindi cha
labda anatoka kwa toddler anaingia kwenye atoka infant anaingia kwenye toddler.
Yeah.
Kutoka kwenye toddler anaingia kwenye shule ndo kwa baby.
I don't know, but all those stages ni kama kuna growth like physical growth, lakini pia kuna change hata ya his or her physical appearance comes along with that. Yeah, lakini pia unakuta hapo katikati pia kuna requirements mpya.
Yeah.
Ana demand nguo mpya kwa sababu zile za nyuma zimtoshi tena. Mbingu inakuwa haraka, anahitaji hiyo pia, lakini hata namna ambayo unakuwa unamtreat pia inabadilika. Unakuta demands like growth comes with different demands. Unakuta mna mwingine ndio ile mna mwingine anasema sana kwenye relationships. Mara nyingi tunaongelea kwenye romantic relationship kama when what are we you know growing together, ni kama mtajikuta like you are growing apart.
Yeah.
Kama unakuta kuna mmoja ana grow, mwingine ni kama yuko amebaki amekuwa stagnant. Yeah, kwa hiyo wanashauri kwamba if kama kuna swala ku grow, basi you grow together. Not necessarily kwamba you grow together in terms of kwamba wote mnataka kuwa kitu kimoja, but either your level of thinking inavyobadilika, wote mwendelee, like you're all evolving, ili msijikute sehemu kama kuna mmoja anajihisi kwamba yeah ameachana, kama like okay I don't understand this anymore, I don't understand this person anymore, and all that. Yeah, na during that growth moment pia ina maana, kwa sababu you're not the same person, not the same person, ina maana kuna requirements kwamba I'm required to understand the growing baby, and baby is required to understand the growing Gigi, kwa sababu sitokuwa nahitaji the same thing.
Yeah.
Kwa sababu I've changed. Yeah. Kwa sababu I've grown this growth. Yeah. Lakini umesema kwamba growth inakuja na requirements na demands tofauti. I feel like right now, we have grown to become podcasters. Kitu ambacho it was not part of our lives before. Kwa kuna vitu ambavyo unakuteta kwenye ratiba zetu havikuwepo, but here we are. Yeah. Like probably right now we could have been doing something else, but we are not doing that something else. We are doing this. Kwa imekuja ku demand na kurequire tena our time, ambo time iko constant. Yani, regardless of how many things imekuwa zimeongezeka in our growth, masaa yabaki kuwa kwa 24.
Siku saba kwa wiki.
Mm-hmm.
Miezi 12 kwa mwaka.
Everything has remained to be constant. Mm. But majukumu, mategemeo binafsi, kina tena mategemeo from other people. Kwa sababu kuna vitu ambapo unajikuta it's no longer about you. Mshia evolve, mshia involve watu wengine. Like the podcast is no longer about us. It's no longer about how are we feeling.
Yeah.
Are we in the mood? Are we not in the mood? I was like,
my friend.
Okay. Mm. Yeah. Final kama
that part.
Kuna situations unakuta we can't even share because we're not going to be TMI. Like in at times, well, it requires
a lot.
Yeah, a lot.
Yeah.
Like when you comfort, you collect yourself together, and then you're like,
and sometimes you start and then the energy catches up on the way.
On the way.
Mungu anaamua tu kwamba jamani watoto wangu they've shown up.
Yeah.
Let me just give them the energy.
Let me just extend grace upon them.
Yeah.
Yeah. So so that's how growth is.
Kuna point ambazo mwangelea hapa, then they got me thinking kwenye swala zima la growth. Is growth automatic or yani like intentional? Okay, kwa mfano kuna examples ama maybe like maybe there's different types of growth and I don't know. Kama the examples that we've shared here, kwa mfano let's say growth process ya mtoto. Kweli the changes come along, kuna muda inakuwa kwamba labda kiatu kile hakimtoshi tena, nguo haitoshi tena, by default you have to get him or her new outfit. Sasa kwenye labda lete kwenye makuja kwenye watu, sasa kuna muda labda maybe friends they are growing apart, unajua kuna say no watu kugombana, we just grew apart. Sasa growth, is it automatic ama ni something ambacho you have to channel, kama like I'm gonna grow towards this way, ama inatokea tu like nimejikuta my mindset imegrow, nimejikuta my spiritual life imegrow,
I think it goes both way, kwamba kuna vitu ambavyo we are not in control of, mfano ndio hivyo kurefuka kwako, kufupika kwako, and all that.
Kufupika jamani,
yani kwamba kimo chako kustuck au kuendelea kuongezeka, unakuta hauna control na, lakini wote inakuwa inahesabika kama growth. Yeah, sasa hiyo inaongelea kama in physical way, kwamba unakuwa. Hasa kuna vitu ambavyo you need to be intentional, kwa sababu huyo mwili anakuwa mwili tu, akili zake nini. Sasa swala kama hilo tena, sio swala tena la kusema kwamba it's something that happens automatic. Ni kwamba we need to be intentional, kwamba okay, of this age, of this ni kwenye season that I'm in, I'm expected 1-3. Bila expectations mara nyingi zina kurequire growth. Sasa inaweza ikawa kama ni growth kwenye namna ambavyo unafikiri, ambavyo mara nyingi it's not something that comes automatic. Ni vitu ambavyo umejiexpose navyo. Sasa vitu ambavyo umejiexpose navyo mara nyingi you decide. Yeah, unataka kusikiliza nini, unataka kujiassociate na watu aina gani, the kind of company that unataka ku, you know, ku get along with, like mambo kama hayo, aina marafiki na vitu kama hivyo. Kwa unakuta ni vitu. Na hata vitu tunasema kwamba we just found ourselves growing apart. Sidhani kama ninajibu ya kwamba inaweza kaa automatic ama la, lakini nadhani kuna sehemu ambayo kuna room ilibaki. Yeah. and then ikapata nafasi ya kukua into something else kwa sababu labda wote am point attention into that friendship or something. Though pia ndio kuna yale mambo kusema kwamba vitu vingine ni seasonal, kama ilikuwa it was a season of friendship. Mlikutana kwenye project, you were besties in that project, the only thing that you were talking about ilikuwa ni project na vitu ambavyo viko yani vina associate na project. Kwa baada ya project unajikuta hakuna kingine tena cha kufanya muendelee kubond. Kwa mnajikuta ni kama like you're almost growing apart. Yeah, this that. Lakini mtu mwingine I think most of the part growth requires intentionality. Yeah, you just need to be intentional kwamba okay, sitaki kuwa the same person. Kwa sababu unakuta si saidi hatutegemei kurefuka. Kwamba tunategemea tupo kwenye umri wa kuendelea kuwa warefu zaidi ya hapa. Yaani kimo tulicho nacho tunategemewa kubaki hapa hapa.
Kwanza
au kwenda chini
kurefuka yetu tumeongezekea zaidi.
I don't know. I can't remember. Even remember.
I think yeah. We've been this way for the longest time.
Yeah. Lakini sasa kuna vitu ambavyo unakuta at least we can be in control of. Maana sasa ndio inatuhitaji ile intentionality yetu. Labda the way we think, the places that we want to go, haitotokea automatic kama tu some opportunities hazitotufuata zilipo. Na hata ikitokea zimetufuata tulipo, as so long as we're not intentions, tutazimisi kwa sababu we want to be prepared for those opportunities. Kuna hata kuna fursa itakuja, ni fursa kamili, ni fursa nzuri, but you are not ready. Why? Kwa sababu whether you thought mambo yanaenda automatic, why it's not. That is not the case.
Yeah. Very true. Na hapo, yani ulipokuwa unaendelea kushare that, nika nimekumbuka, another thing ni kwamba growth, as you've said, kwamba Fana, let's talk about opportunities, mama fursa, ambazo zipo, they are there. I was listening to a certain comedian wa Tanzania, papa, and he's young, lakini nikapenda, kuna vitu ambavyo aliviongea. Aliongelea in terms of money. Akasema kwamba like, money is there. You just need to set a system ya kufanya hela ikufikie. Lakini sio kama hela ipo. Sasa of course ile kwenye other terms za kinsi tunaweza kuongea kuanzia kwenye spiritual realm, kwenye physical realm and everything hivyo. Sasa narudi kwenye opportunities. Mimi I believe that opportunities are there. Kwa mfano kama sisi hapa, kama sikio podcast, opportunities for this podcast are there.
Yeah.
Opportunities for Gigi are there. Opportunities for Baby are there. Lakini kwenye kila stage, kwa mfano kama kwenye growth level that we're in, the tribe that we've been growing together and everything, opportunities zetu ziko kwenye this growth level. Kwa hiyo, if we want to get more and bigger opportunities za kuendelea kuwa impacted our lives na kuimpact other people's lives, it means we need to grow into another level. Kwa hiyo, tunasema new level, new devil. Same thing to ina tuna concentration tu kwenye devil, lakini new level, new glory of God. Kwa sababu Mungu ni yule, he's not like new skill. Okay, ni mpya kila siku, what I want to say. Lakini kwamba it's not just new level, new devil, lakini hata new level, new dimension of God.
Yeah.
Kwa hiyo tuke grow into another level everywhere, kwenye mda let's say mindset. Sijui nini anywhere. Kuna opportunities in that growth level ambazo lazima tutakutana nazo. Ina maana kwamba kuna muda unaweza ukaziona, kwa mfano let's say it's a glass hapa sisi tulipo, we are in a building ambapo I can see another building, lakini I cannot be in that other building because I'm here.
Yeah.
Kwa hiyo nikitaka kwenda through that other building I have to get out of here. Same thing kwa growth na opportunities, kwamba kuna opportunities zingine you might see them, lakini kwa sababu you are not in that growth level, ama we are not in that growth level, tunashindwa kuzikuwa na access nazo. Kwa sababu tunarudi kwamba kwenye growth is something very important, lakini pia ni something hapa tumeongelea kwa upana sana na kwa general sana, na naamini kwamba tuta in like in the near future anywhere topics zinaweza zikazi najirudia, lakini kwenye deeper dimension, deeper
yeah.
Kwa mfano kama growth pia it's something that is godly.
Yeah.
Mungu mwenyewe alivyokuwa ameumba dunia, sijui ile vya 1 2 3 4 nini, aliweka uhai ndani yake, ambao uhai pia unakuwa yani kitu kinaonekana kiko hai through growth. When something is not growing, ina maana kitu kimekufa.
Yeah.
So mfano let's say in our spiritual journey, if you are not growing, it means in that area you are dead.
Yeah.
If you are, ndio maana tunaona kwamba like kama mfano nyumba isipokaliwa na watu inaharibika. Why? Kwa sababu hakuna uhai mule ndani.
Yeah.
Kwa hiyo growth ina reflect ama inatupeleka back to godliness, lakini pia inatuonyesha kwamba when there is growth there is uhai. So in every area of our lives, kwa sababu pia ta growth growth pace hata ndani ya the same person inaweza katofautiana. Namna mtu atakavyo grow kwenye labda discipline yake ya chakula, namna mtu atakavyo grow kwenye discipline yake ya decision making, namna mtu atakavyo grow kwenye sijui ku, kama mimi I remember it took me a very long time kuacha kuangalia certain kinds of movies. Yeah, kwani kwamba like the growth level inatofautiana, lakini ile growth lazima iwepo ili kuonyesha kwamba there is uhai. Lakini at the same time kama jiji kwamba growth and changes they go hand in hand.
Yeah,
ni they are, the growth is change, though sometimes change is not growth. Sometimes inabadilika kwa ubaya.
Yeah.
Afu uwezo kasima growth. Because I think growth is positive, right?
Yeah, the growth that we are talking here, yeah, is.
Growth is positive. Yeah. So anyways, hata kwenye biashara, hata kwenye kazi, hata kwenye kampuni, hata kwenye kila kitu. Na growth inakuja na requirements kama ilivyosema Gigi, kwamba mwisho wa siku, hizo requirements, we can term them kama prices to pay for growth. Every level of growth in our prices, like, kuna level of growth, price yake itakurequire kuwa a totally different person kwa njia na mwanzo ha.
Yeah.
Na sio kwamba maybe awe alikuwa anavaa vibaya. No. Na mwanzo kwa mfano bila let's say mtu amekuwa labda sasa hivi yuko kwenye ofisi ya rais. Namna anavaa ni tofauti na mtu ambaye yuko labda kwenye ofisi labda ya marketing, ama entertainment office, certain kind of thing. Lakini wote wako kwenye great things, kwa kwamba kuna ile growth ita require pia ita end gharama yake, saa zingine you have to change who you hang out with, you have to change what you're watching, what you're listening, where you're going, how you talk, how you present yourself. Do you have any example in GGA, like a vivid example ambayo like eh hey, ukaona hapa mwanangu hapa kuna growth ya hali ya juu, like maybe it's not necessarily coming to come up with something negative, like just any change that was zikakupa indication eh hey, kweli ni eh hey, hapa kuna growth.
Nadhani ndatoa tu mfano kwenye issue nzima ya podcast, namna ambavyo unakuta times it's demanding na nini, na kuna muda ukikaa mwenyewe na kwa like what I could have been doing something else. Yeah, yani kwamba like probably this day ningetaka kufanya moja mbili tatu, lakini kuja kwanza na kuja okay, acha why am I even doing it? Unajua, ukiachana na motives zingine zote unakuja tu kuja kuona kama in the same ambayo nipo au kwa kwa nani ambavyo nimekuwa kwa hiki kipindi. I'm kwanza yani kwanza mimi binafsi I expect myself to show up. Kwa hiyo like sasa ile showing up tena kwa kama like you're almost selfless kwamba okay, it's no longer about how I feel, it's no longer about what I want and everything, but it's about I need to show up, and not just showing up, like showing up hata kama ni kwa 8% lakini hizo 8% basi zile utilize properly. Yeah, cuz imagine you're showing up by 8% and then you're not ready to be effective. Ina maana probability of show up kama kuna negative kama ipo, mimi sio mzuri sana kwenye hesabu, basi probability kwa uto show up kwenye negative, wakati ulikuwa unaweza kushop kwenye hiyo 8% or even more. Yeah, kwa kuna ile kwamba naendelea kujifunza kwamba growth requires at times for you to be selfless kwamba najaribu kumfikiria Madam President. Sidhani kama kila siku yupo kwenye mood labda ya kutravel as much as kwa sotwa nje, kumuona kwamba leo yuko hapa, yuko hapa, kwa kwesti tuweza tukana kwamba it's luxurious. It's fun. Lakini, I really doubt kama it really is all the time. Yeah, sita kusema kwamba it's not, sababu I'm not in her shoes, lakini I doubt kama it really is all the time, kama it's all fun showing up, it's all fun kumulikwa na cameras and all, lakini no, the space that she is, she's in, because she's required to, I would say, leo siko kwenye mood. yani mambo tunatoa excuses za modi zetu na nini. Sidhani kama ipo kwenye vitu kama hivyo, unless kwenye vitu mfano labda ni social events, labda ndio anaweza aka sacrifice ili aweze kupumzika, lakini pia there's a price to that, kwa sababu kama hauonekani kwenye issues za watu, maringi we won't expect people to show up for you. Sasa of course usikuongea sana nafasi yake kwa sisi wengine ambao unakuta hatuna vingi vya kuofa zaidi ya kuchukua. Unakuta inampa mtu zaidi sababu ya kufanya payback nzuri, kwa sababu hana anachopoteza. Hana anachopoteza, maana it's not like kwamba baba iko ofano labda nafasi ya didi wala didi zaidi ya style yako tu. Kwa like, oh, you fail to come and just smile, okay.
Yeah,
and
just smile.
Yeah, so we shall see how mambo yatakapoenda. Ama shule kusikia bai za nzengo. Nzengo bwana, mimi nilijaga nimekwaga Mwanza. Wanaita nzengo. Yaani kuseme kama ni jamii inayokuzunguka. Nzengo wana tabia ya payback kwenye mambo sana ya misiba. Yeah, so many social events, misiba, sherehe na nini. Kwa sababu unakuta kuna watu pogo bize, ila kwa kweli wako bize wako bize, lakini kuna namna ambayo nzengo huwa imejitengenezea aina ya community na utaratibu wa maisha. Kwa they expect ukichanga labda kwa sherehe utokee. Kwa kuna watu nakuta damu wana majukumu mengi au whatever reason mtu anachanga. Kwa nzengo atakuchangia hatakuja. Kwenye misiba kuna watu wanaendaga wanafanya shughuli ila hawaji. Kwa watakuja dada watapika.
Pale kilo chini.
Dada wenyewe tu wako ile ya kutosha. Wamehesabiwa wanapika hawaji. Kuna wale wanaendaga wanakaa tu watakuja watajia.
Sisi wana nzengo sio.
Watakuja watajia hawatafanyaje? Hawatoshughulika. Watasubiria muda ufike nao wanawe wale kama kuna kula. Hiyo ndo nzengo.
Kwa hiyo sasa
kwa nzengo pia unakuta mambo kama unakuta yanakustretch kwenye namna ambayo sasa utakavyo interact utakavyokuwa na yote hayo unakuta ni part pia of growth. Kwa hiyo kwa nataka kusema ni kwamba yani kuna namna ambayo kuna certain levels ya maisha unafika ambayo pia ni part of growth. Majukumu and all that ambayo yanakuwa yanakurequire ni nimemtoa mfano madam person bana nikaja hadi huku kote kwa sababu unakuta kwa nafasi yake aliyopo anaweza si show up kwenye social events lakini bado watu wanaweza wakanyenyekea. Sasa wewe ambaye the only thing you can offer,
you are not the president,
you are not you are just not na ufio kusema you are not anything,
you are just you.
You are just you and yourself,
highly favored of God,
highly favored, very graced. Yeah, ko yeah, growth is
maybe
expensive.
It is yeah. Actually kwa sababu I remember na tunavongile expensive, we're not talking about expenses za hela tu. Of course kuna cost bambazo zina incur cost za hela, lakini kuna na yani kwamba like the expense pia ambao we're talking about, ama we're trying to remind ourselves hapa ni kwamba kuna ile hali ya kwamba yani you can no longer do what you used to be doing before, na sio kwamba ilikuwa ni kitu kibaya, lakini kwa sababu ya growth na space ambayo lipo, you can no longer do what you used to be doing before. Kwa mfano labda hapo awali ulikuwa unaweza uka labda ukapika all three meals of the day, asubuhi ukaandaa chapati pale ukasukuma simini, mchana ukapika kama watu wanapenda ugali sio usipofanya, lakini ukajikuta ghafla kwa mfano hapa sasa hivi una ratiba ya podcast, you don't have the time ya kufanya hivyo.
Yeah.
Why? Kwa sababu the space you're in right now tayari imesha kurequire kuwa of a different person. Katika kuendelea pia kusikiliza nilikuwa nasikiza hiyo one na nilikuwa ni podcast ya John Max nilikuwa nasikiza, akaongelea pia kitu kingine ya kwamba like hiyo mtu yote anaweza akaicheki na do you have what it takes, kwamba maingi wanafunchaga mambo ya leadership kwa kanaweza do you have what it takes like to be a leader. Sasa one of the things ni kwamba a leader can handle stress ambapo akaanza kusema sasa stress ni nini, akaanza kusema stress ni the gap between the demands of the situation and your capability ama capacity to offer ama to to cover the demands.
Okay.
Kwamba na akasema watu wengi wanaishiaga hapo kwenye mfano tu kwenye growth, because some people growth sometimes is very stressful. Why? Because the demands ya hiyo level ni kubwa kuliko what you think you can offer. Sasa akasema like, we all have the capabilities, lakini not everybody yuko tayari ku dig deep na ku find that capacity ama that capability ya ku handle the demand. Kwao tunamwangalia kusema sio sema la expense yani. I remember ngoja nikupe this example. I remember there was a certain time I was thinking a certain, I see, and it just got me thinking kwamba a person who is healed na ngoja mfano let's say a trauma and kama like I work through the traumas I work through blah blah, and like how it triggered kiraisi how you encore na kwa healed na mimi, kwa sababu healing is a process ambayo inaendelea every day. Kwa person ambaye kuna zile traumas of fabulous childhood traumas, for some reasons I want to believe me almost everybody has childhood traumas, let's not for tell to extent na type. Sasa kuna yule mtu ambaye yuko healed na childhood traumas anaendelea ku pursue healing na kila kitu, nikasema Mungu wangu a healthy, yani sasa that person yuko very healthy internally and externally. Then it got me thinking, a healthy person, I say, ni mtu ambaye ni hatari sana, hatari ni positive way. Hatari ni positive kwa sababu, kwanza, yani atakuelewa ni positive way. Unajua kuna mtu ku understand lakini ni negative way. Yani kwamba anaku understand too much, mpaka inakuwa not even helpful. Hapo kuna mtu ambaye anaku understand, alafu pia katika ku understand pia, anakuonyesha kwamba like, but there is also 1, 2, 3, 4 that you could do katika hiyo situation. Cause like, Mungu wangu, hivi, am I healthy enough to accommodate a healthy person in my life? When you're a rafiki, when you're a, like, have I grown that and have I become healthy enough to accommodate such, let's say, the business partnership? You know, kind of business partner by, hey, you're very healthy. Sasa siongelea ile healthy ya kwamba tu sipia nakula vizuri, anafanya, no, I'm talking about hata ile inner health. Yani mtu ambaye you don't trigger them. Yani sinielezeje. Anyway, so nikaanza Mungu wangu, I don't think I am at that level, so I think I need to work on myself. Ama I need to partner with God.
Basi nimezoka hapa niko najaribu kujustify kwamba yes, I'm the healthiest. Yeah, na tafuta namna kuniambia
mbona hivi mimi. Sasa mimi nikaanza kama
like, niko na opportunity.
Unajua kuna ile kitu. Unajua kuna ile mtu ambaye
anielewa tu.
Asa kwa leo kuna mtu anaona, no my friend, yani yeye mwenyewe anaona kwamba like, yani kama ile growing apart. Yani sasa yeye you're not even growing up, ni starting apart. Maana it is not even about growth. So it's like, oh my God, kumbe kuna some other opportunities, some other yani connections, like okay, so yani like kuna some other ile bonding naweza nikazikosa just because sijawa tayari kulipa gharama ya ku grow internally and externally. Afu naweza nikaisha tu kuwa naomba Mungu like, God please help me, nisaidie, sijui maybe my business ikuwe hivi. Kumbe Mungu akinitazama anaona the partner that I need for that business yuko very healthy. Yani the moment akisho up, mimi mwenyewe nitaanza kuona huyu naye, kumbe it's not even huyu naira, ni mimi naye. Anyway, so what I was saying kwamba that got me thinking kwamba like, okay, growth, like I really need to be, any I don't have to wait to miss such great opportunities just because I've not been being intentional when it could grow. Though I know safari ya growth ina tofautiana from one person to another, speed ina tofautiana na kila kitu, but at least I shouldn't stay stuck. I should pursue growth in every kind of way. Kwa sababu mfano kwa healthy pia ni growth.
Yeah, mimi tunavyoendelea ku wind up, natamani ku encourage mwenyewe lakini na any other person who is listening kwamba unaweza kuwa kwenye this season of life ambao you are feeling maybe so much pressure ama ndio ile kwamba yani unaona tu kwamba like, okay, it's almost but things are making sense and not making sense at the same time. What I can say is kwamba growth has a lot of demands, but it's not comfortable. And it was never meant to be comfortable.
Yeah, or else it would not be growth.
Yeah, it wouldn't. So that's what stretches you na kila kitu ambapo inaendelea kukupusha yani. Just hold on to there. Yeah, lakini pia kuna namna ambayo kuna vitu ambavyo unajua kabisa kwamba you're growing towards what. Kwa hiyo hold on to that picture ambayo you are heading to, ili the discomfort na kila kitu viendelee ku make sense in the process ambayo it doesn't make sense.
Oh yeah, adding to what JJ has said, tunapowind up, mimi naomba nijikumbushe, nikukumbushe wewe na nikukumbushe JJ and all of us that as much as there is so much price to pay kwa ajili ya growth, ila growth is the sweetest thing ever. Yani like a grown up you, and I'm not talking about age, but a grown up you in different areas, believe me, is the best you.
Amen.
Kwa hiyo, let us, yes, let us look forward to growth. Let us evolve. Yani kama ambavyo mtoto amezaliwa haanze kutembea, lakini growth ndo inampelekea anatembea. So imagine where, like how much, like imagine all the places that we can visit tukianza kutembea. And I'm talking about kutembea kwenye growth yetu, namna tunawaza, namna tunaamini, namna tunajichukulia, namna we handle ourselves. Imagine
namna we can engage with people, we can interact.
Yes, imagine na sehemu ngapi tunaweza tukazitembelea. Lakini pia yani vile mfano labda mtoto akiwa mdogo, the only food anakula ni maziwa, iwe ni ya mama au ni yale ya formula, lakini ni maziwa. But the more anakuwa, the more anapata vyakula vingi zaidi vya kula. So imagine how much food is out there for us to eat if all eat. Yeah, check out. So I'm talking about food of every kind. Like imagine kama wewe unapenda ice cream, imagine how much ice cream is out there in terms of knowledge. How much ice cream is out there, how much chocolate is out there in terms of finances, how much yani like yote hivyo, like to imagine kwamba like just ile tukichukua tu ile system ya ukuaji wa mtoto kwamba anakuwa anaweza kutembea, anaweza kukimbia. So imagine how like how far we can go to get to grow. So let us pursue growth. Growth is very sweet. Growth is very amazing. Lakini pia itatusaidia kuendelea kufanya the world iwe a better place. When you fall down, when we fall down, we get up, we move forward. We get up. When you fall down, come back, listen to this episode, and just know that the grace of God is upon us. We get up, we keep moving, we keep growing, but let's never stay where we are. Let's grow, because that is our portion, and because that is life.
Yeah. Pia ni hapo kadri nakongea ni kana ninakumbuka kwamba at times growth requires pruning.
Yeah,
kwa leo tuishi hapa.
Okay.
Yeah. Then I come personally, I'm ready to start a party.
Oh, Lord, help me.
I want to remind you something.
Okay.
So lately, kwa kwamba like, there's somebody might cross my mind. And then nikasema jamani, sijatafuta muda mrefu. Anyways, nitamtafuta. And then nitaanza kujibia like, hey, it's the kind of, kama one-sided friendship, unajua hivi, nitamtafuta. And then I don't kumtafuta that person. Lakini, unashangaa kwa hapo. Okay, not maybe hapo hapo, lakini immediately, huyo mtoto nitafuta. And then nitaanza, yani, where's your mini? I was thinking about checking on you. Ask kwa kina, sound like a lie. Unapate ele, like, but it truly, it, so what I want to say ni kwamba, my friend, as much as you don't want to talk about pruning, never pay attention to what is going to be happening. But remember God's grace.
Yeah, it's sufficient.
Yeah.
It really is.
Yeah.
So yeah, guys, thank you very much. I hope, and we are hoping kama there's something that umepata, na sisi pia kuna kitu tumepata. Mpaka I'm like, Lord, next time, this next time. And kama hii last part, Lord, forgive me, next time. We'll talk about it next time.
Amen. Guys, thank you very much. Don't forget, we've been sponsored by Dodo Apartments. Wanaopatikana Dodoma. On Instagram, check them out. Dodo Apartments Dodoma. Check them out on Airbnb and make sure you book your stay whenever you are in Dodoma. It's the best place that you could ever have wanted. Uwe peke yako, kikundi, marafiki. Grace is covering us this month.
So we are working in grace, mega grace. Like, you just know that you are covered by grace. So
amen.
Walk gracefully.
Thank you for listening. Thank you for sharing your testimonies with us. Mm. Thank you for catching up with us. Thank you for everything. In short, thank you for loving us, and we love you guys so much.
Very, very
Until
much.
Next time.
Bye-bye.
Bye-bye.
God bless you.
Go to the belief.
And this is Gift. You can just call me Gigi.
Yoo-hoo.